Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.
You killing them, son.
Oh, straight from the music house.
Yeah, 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 yeah. Yo, 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 yo. Security, ofuna chuma. Nukupisha kasa kila kanyu, kufuna chuma. Kasa ya shoti kati uza mwangazi. Yeah, 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 yeah. Uza mwangazi.
Chuma,
Afuna chuma. Chipeze kame tundu yo ziana. Uzanga kame.
Chuma,
Afuna chuma. Chipeze kame tundu yo ziana. Uzanga kame.
Kumbomba fe, noti pacharo pari bad. Weki hata wafume bolad. Wira ili yosefulu uli mad. Panjito mwende tusopo na sad. Osalova na gosuli mmood. Haso hadi na kambuiri pasaidi. Uzao na resa zaika po kwanya. Neve kupanga sanga utahire panya. Na wanda kavotika pempa kulilesu. Uzao na bilingo seza kupasa. Sanga kuleke uzigo na pampasa. Sigiriti kuingira magadero. Vuna nga nitawika po kutu patebolo. Mea master refosi ni fwe. Zule ma pocket, ngazilipo mwane tie panga budget. Zesara zinango ni pasaidi, warupo na wanandi kuchilaidi. Ndabomba every time pa dude, from one boy until third. Notivana waka kulire pa street, kusagira capital mkugulisa ma sweet. Kwa zipata alofani kongkara neat, notika kupo minge povert. Kwa hiyo chabe ni kuchosa sweat, in order kutula me sweet. Kwa zipata alofani kongkara neat, notika kupo minge povert. Kwa hiyo chabe ni kuchosa sweat, in order kutula me sweet.
Security, ofuna chuma. Nukupita kasa kila kanyu, kufuna chuma. Kasa ya shoti kati uza mwangazi. Yeah, 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 yeah. Uza mwangazi.
Chuma,
ni chuma. Afuna chuma. Chipeze kame tundu yo ziana. Uza na kame.
Vena master levels ni fwe AUK Zadia Magach
Oscar
Wan William Gach
Brayo
Wan Pete
Mr. Flans
Eo Sauzi Zalimba Bro
Jaco
Safiko
Eo Stan
Elisa Manda
Simon Kabot
Rashi Sevia
Rashi Alex
Aqua Production Mkura Tree
Goso Goso
Eo Junior Chikwan
Elijah
Do it one
Somehow Unjoya
Lada Beats getting paid.